Zunere ma jega gatte. Tamo, talala.
Bazo funa wena. Nkomos ningi kini bang funa hilo. Wena na na, gatte funa wena. Nsalen figa gina ngi tholi njalo. Wena na, bazo funa wena. Nkomos ningi kini bang funa hilo. Wena na na. Kateng funa wena, nhlaleng fika kina ngitholi njalo. Wena na,
uvela lapha ngingebhajaji, sowuklini embatata, uthando luninga umkhathaji, woza kini yakumasaja. Uvela lapha ngingebhajaji, sowuklini embatata, uthando luninga umkhathaji, woza kini yakumasaja. Sihlale sobabili ney'ngane zethu. Lapha kini ngisiphalise, thole yonke into amancamnqe. Aju spend imali yethu, sihlale sobabili ney'ngane zethu. Lapha kini ngisiphalise, thole yonke into amancamnqe. Aju spend imali yethu.
Spending money yet. Now spending money yet.